kwam gongo. Na venye unalijua jiko, na unanipaga penzi zito. Unaita kike njan, njan fundi kama diara, nakizungusha kama tiara. Na nikocho na vishuka down baby, unanimaliza kima sihara. Oh, yeah. Oh kama diara, nakizungusha kama tiara. Narikosha na vishuka down baby, unanimaliza kima sihara. Zo, zo, zo. Unanimaliza kima sihara. Oh, yeah. Oh kama diara, nakizungusha kama tiara. Narikosha na vishuka down baby, unanimaliza kima sihara.
Zuzu, zuzu. Baby unanizuzu. Kumbe zuzu.
God music.